derecha fue Eugenio.
What? What's the meaning of this?
Whatever's inside.
Oh my God. Can I see the boss?
Can Elena see you? Okay.
Good morning, sir.
Good morning, Madam Preacher. What is it?
It's concerning this letter.
What about the letter?
You've sacked me.
Yes, you're fired.
Why?
I did not employ a preacher
please,
here.
Please, I have a family to take care of.
Can you go ye to the world and preach as your Bible says?
Sitarudi vile tena. Nakataa kuwa vile tena. Muda mwingi nimekuwa chini. Nimeamua sasa ni wakati wa kuinuliwa. Sitarudi kuwa vile.
Sitarudi kuwa vile.
Oh, sitarudi kuwa vile.
Sitarudi kuwa vile.
Oh, kwa uwezo wake Roho.
Sitarudi kuwa vile.
Mimi nakataa kudharauliwa.
Sitarudi.
Bwana Bwana amekukumbuka hakuna mateso tena ya kale yamepita usirudi kule tena Shaman.